again.
Talking on the beat.
Oh yeah, 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 yeah. Oh Lord, yeah, 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 yeah. Uzuri wake si wa masiara, wala hatumiagi mascara. Dhahabu kwangu mimi wake ndo sonara. Namaanisha kwangu mimi sio hasara. Hata nikichoka maji moto ananikanda mabegani uchosini. Anazivumilia changamoto, ananipenda hata waseme nini. Changu chukuaga wewe, chako kibaki cha wewe. Mekupa kipawa cha mbele. Oh baby oh, nachotaka
ananipa, ananipa, ananipa.
Nachotaka anani,
ananipa, ananipa, ananipa.
Nachotaka
ananipa, ananipa, ananipa.
Nachotaka anani,
ananipa, ananipa, ananipa.
Nipa, pa, pa. Hatu wafatili kazi yao kutuongea sisi. Nobody
take you from my heart.
Somebody
give me my life.
I love you from bottom of my heart. Mama, you deserve my love.
Na watoto baby tupate, tena nikupe mapacha. Wakini ponda baby nitete, kwa mana tina mapanga.
Changu chukua gawe, chako kibaki cha wewe. Mekupa kipawa cha mbele. Oh baby oh.
Nachotaka ananipa, ananipa, ananipa.
Nachotaka anani,
ananipa, ananipa, ananipa.
Nachotaka
ananipa, ananipa, ananipa.
Nachotaka anani,
ananipa, ananipa, ananipa.
Anipa, pa, pa, pa.